izibongo zikampani unowela mbaba oshaka umsimudo wavela ngesibili phakathi kwamangisi namakhadazi onkomo zayongo zabuyelela ngidayisabela kweli phesheya kubalekelunya lwabakwantuli nabakwantombela umzi bathi bewubulala bebethi bawunikiwe ngihlangene nohoho lukasilwane luwuthengiza nayo umntakajama ngiyibelethe unonyakanamahasha athwala kwelasentonteleni imithwalo ngama.